Sizigcibe ngohlelo abaculi bethu. Namhlanje silomasikandi umhlali sikhumalo ehamba leqembu lakhe leIzethekeli. Bephethe idlalate labo elitsha elinesihloko esithi Entathakusa.
Jesu baba nkosi yami Ithi Jesu baba nkosi yami
Umhlalisi leqembu lakhe bacula bekwele South Africa Leli lidlalate labo lesibili kanti lilengoma ezilichumi
Ndingelele kwankomo umhlalisi ngifana mncane nje ozale kobulawa enkulumane ekhaya ephuma ekhezi emaphisa ehloniphane or esimphane kahlahle isibhot endimeni zomculo ngasho ngithi hayi dala ngayibamba ngimncane nginjalo nje ngicacucula newisa sasebenza ne-Crestars sasebenza ne-Minana Brothers ngithema sasebenza ne-Minana Brothers at the same time ngisebenza nesizukulwane okuyiqembu elikhulu kahle kahle icula umbhaqanga balazi abaningi ngisebenza nalo nomunye ufowethu abathi ngithokozana kwazikhaya
uyinkosi yamakosi uyinkosi yamakosi uyinkosi yamakosi uyinkosi yamakosi
Abangathanda ukuthenga idlalate kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami ngiyatholakala kunombolo ethi 083 842 6659 083 842 6659 Lalo Facebook ngona Izethekeli Band nje Izethekeli sesizethekeli basithola lapho ngiyamcula musatholakala kimi nje awukafika endaweni eziningi ngiyabafuna ama CD yakhona usatholakala kimi ngathatha umculo
abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi
abalandeli emakhaya nabalaleli ngabashiyela igama elithi isupport yabo siyayidinga kakhulukazi siyayidinga kakhulukazi isupport kibo futhi nabasakazi bengadlala imiculo yethu siyacela kahle kahle
Ucula ke kamnandi lapho umhlalisi ikhumalo ehamba leqembu lakhe leIzethekeli besiqibela uhlelo lwethu. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.